BBC once again.
Yeah. Shida iko wapi nikiwa na mawazo tofauti na kundi la watu walovaa mawala uchi na nena kwa kinywa kwa sauti popote hata una bomba au bunduki hadi iko hivi unafahamu ilikuwa vipi usijiona nani jua kisa najichukulia simply tuje kwenye experience matters na unify niggas the king wa black fences na shangazo na baadhi ya watu wenye achievement nje kujiona top wanajikuta na lot of it convenient. Oh, a needless solution. Fanya kazi. At last, kuna better life kwa kila mkazi. Nigga ndani ya street, tunaskuti kusaka change. Hali tatu ingekuwa wesa ni zaidi tank la president. Kikubwa to lose focus, Mungu ni mwema. Tunapopata opportunity, machizi wana blow. Walozani si wazemba, getuvyo wanaona so. Sini wamba kushinda wajeshi makomando. Sizungumzi which is better first or last year, but which will be better for us so. Huni umoja wa wengi, naongea moja na wengi. Chenga spendi mana, nitakungua meno mengi. Meni straight na score, sifanyi campaign. We complain, mina maintain, ku achieve my goals. Ndani ya mwaka huu, na muomba Mungu nipata pesa zali ya juu. Sio kama zako au zao za kufanya kufuru na madhara u. Kuna muda nyawa kifoka mtu mzima lazima utishike. Dunia ina mengi, heri machache uyashike. Yenye kukupa furaha usiuzunike. Maisha ni siri kila moja na yake. Ishi maisha yako achana na maisha yake. Haijalishi uko vipi competent. Ukitaka vita njoo mimi wote yuko nene. Maisha ni siri kila moja ana yake. Ishi maisha yako achana na maisha yake. Haijalishi uko vipi competent. Ukitaka vita njoo mimi wote yuko nene.
Haya sasa mbishi nimeleweshwa kwa kusoma mazingira michoro na kusomeshwa. Baada ya pirika za kuseti fresh fikra na ingia street na survive niko fiti. Kwa vita hii kiujumla nisha hivyo kwa kazi. Japo ni one man ameka kunguru kwa panzi. Ukeneona vile ka bona na mawazo jue ni huru. Tungu ni UV kichwano napata nuru. Bitozi ngoma zangu wazimpendezi ndo safi. Mano uo sifanyi kwa jili andezi na menge ya kufigure out. Njia mapenzi sister do. Kwa luna sex figure ila naitaji mwanamke so phonetic teenager. Round here kila mchizi yupo competent. Ila kwenye battlefield many worth the opponent. Kwa strategies, tactics na techniques. Na kondorea sacrament nito 70s the baptist. Rap kwa jazz nina feather zaida Billy get. Vitu vya kijinga kama nyimbo zao so chance. Bali nini kwala na fitimbi na ugombe wa wezi. Nacho kifanya sija wa influence. It's all about my instincts. Sebeo mapigu at last. Japa mendo first ku attack. Wachovu kibao wame floti. Wameona bora kuva unafiki. Sky now. Kama vipi na chimba na change location. Kuirudisha rap home. Yani TZ bongo to the next level. Ineza skrik wako elando kweli so uongo. Hato sapotiwa utoto. Mtu mzima sizuzuki na akili asilimia uniokoti kimamruki. My spiritual powers ingekuwa visible ungetoka nduki.
Maisha ni siri kila moja ana yake. Ishi maisha yako achana na maisha yake. Haijalishi uko vipi competent. Ukitaka vita njoo mimi worthy opponent. Maisha ni siri kila moja ana yake. Ishi maisha yako achana na maisha yake. Haijalishi uko vipi competent. Ukitaka vita njoo mimi worthy opponent. Maisha ni siri kila moja ana yake. Ishi maisha yako achana na maisha yake. Haijalishi uko vipi competent. Ukitaka vita njoo mimi worthy opponent. Maisha ni siri kila moja ana yake. Ishi maisha yako achana na maisha yake. Haijalishi uko vipi competent. Ukitaka vita njoo mimi worthy opponent.